It's DJ Dashboard 255DZ.
Me no fundi wa
Tanzania from Kilimanjaro.
Twangana kuko.
Yeah, man, ni shida.
Misha.
My
bad boy. DJ Dashboard 255DZ. DZ.
Na wacha moto na sina mfano.
Baba Misha boy. Misha.
Eka. Eka. Sina chanya kukandane. Kisha tozidisha. Ameloa. 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 Na mvua.
Ameloa. Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Dashboard 255DZ.
Oh, nikiwa nimekaa nimetulia napenda kusikiliza mix za DJ Dashboard.
Yo, yo.
Oh yeah, Mr. Bamisha himself.
March 15, beginning of my world.
DJ Dashboard 255.
Riposari wakadondo kachine kukwana kitana kwa woli.
Bamisha classic DJs.
Basi mgongo wa mama nkaufanya godoro. Na kiricho nikuza miogo na viporo. Nilipelekwa shule la bado nikawa mtoro. Kingereza lichoka lili labda tomorrow. Ama today. Sika fika tamwa kukale. Nikaya juwa mapenzi. Bila pesa siyawezi ujinga. Nikadondokea umachinga. Hapa kuchi pana kucha siku zikasogea. Bru baka Dar es Salaam kaza jitegemea. Nyumbani baba na mama wakini yombea. Mwanetu nenda salama na ukipata rejea. Na ukipata hapo ndo akili kanza kukoma. Na nitajuta kwa nini sikusoma. Kisijua loto siri na vyochoma. Na baridi kanipa homa nusu ni chukue uhai. Mi nimepitia mengi ndio maana som shamba wa hela. Kwa ajili ya vitu vidogo sigombani na masela. Kukubali kudharauliwa, kukataliwa, kupata majaliwa, kula kinachoriwa. Basi kama tatupa fungu wana mimina.
I'm rich and I'm handsome. So many bitches on my Instagram. Everybody wanna be with me. I don't know who is real to me. I used to play them as bubblegum. Having two girls at the same time. Threesome, it's awesome. Now I can't do that anymore.
The reason why me I take my time. The one I wear somebody's side. Just wanna get to know you better. You love me or you love my paper. I need a girl to be my wife. Spending together the whole life. When I'm fucked up, she'd come up. One time give me satisfaction.
You must be a forgiver. Cause I'm a believer. And I love me like you never loved before. I give all my love, all my heart, my soul. I'm single. And I'm ready to mingle. Waiting for someone to take my love. Love me, love me. Oh yes, I'm single. And I'm ready to mingle. I'm waiting for someone to take my love. And love me, love me. Oh,
you wanna know, see you come here, call. You see, you show what I'm gonna see. You see, so how so hard, cause I'm like a chore. And it's a man. Hakini wazi haviwezi kusawika. Najua ya zoleke ya kimwakika baby nisame. Namaliza wiki, nyumba nisifiki. Simuza kosishiki, biza na marafiki. Ona, hakini wazi ulinivumilia vingi. Tena venye thamani kushinda shilingi. Ni wazi siwezi kupinga. Mara mimi ni mwanadamu. Na inatokea kutileza.
Baba Diana.
Ila ningeonekana mchinga, ningeikana damu, na mini hata Mungu singeweza kumpendeza.
I'm sorry, 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 sorry.
So lonely, 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 lonely.
I'm worry, 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 worry for you.
Imagine uko jangwani umepotea, mchana jua ni unatembea, utoka boni mbali, wenda boni mbali. Marangambia mbebaji akatokea, na kukushusha mzigo na kwenye, upate afadhali pole na safari. And that's what you did to me, yote tisa ila kumi, umeonyesha maana ya upendo.
Mimi Brian, na kuna sasa this boy, tukaji kao.
Siku ikiwa sina twalala, oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mina mumba Mungu wakulinde, na kusimamie, wendo pacha wakumie. Sikuzi vipi mbona, sikusikie tena, sikusikie ukilie, sikusikie ukisema. Nikubize na buja mani nimesha sema, nikubize na baby na msalaba.
Bila shaka ujawahi mona, bila shaka ujawahi mona hata kwa sura. Bosha karibia kila unachokula, kwezi mora kwa TV hata kwa dharura. Ingawa endo mwenye kinyamuzi, anatana mitandao ya nikuza sura. Yupo biza na mafao pesa mlungula, angetaka kupika nao wote angesha kula. Ana uo muda wa makuzi, masikini na wapamitaji wagawane na watu wazima. Uwezi mwona kwenye picha na wajane au mayatima. Uwezi kujisifia nyuma wala magari
rinki na pima.
Idike na gawa mumba jala jalari kikubwa uzima. Sura yake kwako lazima itakuongeni, wenda usha peshana nae kwenye foleni. Mana siyo mtu wa kupapa mashampeni, yes ori mbukeni, yeah. Mfano mtu wenye pesa, oh pesa, we mtaza memare.
Mubiri, wengi tumeshakiri, ila kamba umechanja siri siri.
Unapunguza uta,
bola uchiri, usinipe hata diri. Kama pigo zako za kabwili,
unapunguza uta.
Acho ni machawa waonge, so wakitileza mnawaita mafala.
Unapunguza uta,
na sio lazima uonge, niko na Briano na nyuliza kajala.
Unapunguza uta,
oya wanangu wa Dar es Salaam, kama vipi ticha fikishe salam. Hivi kuna takao niponda, nikiongea na mama aturudishe makonda.
Unapunguza uta,
mbaga kute tumoro mini mekena shemni kikuda kigodoro. Mbaga kute tumoro mini mekena shemni kikuda kigodoro.
Unapunguza utam,
ueta leta monde.
Unapunguza utam,
uzipo leta monde.
Unapunguza utam,
kwenye chukia cha wakonde.
Irigo malama bantu na ticha konde.
Unapunguza utam,
uzipunguza fede.
Unapunguza utam,
ugepunguza fede.
Unapunguza utam,
kanyaga weka fede.
Unapunguza utam,
baka mwisho fede.
Yeah, my partner, my homie,
Baba Diana.
My partner, my homie, my partner, my homie, my best friend. And in case you wanna know how we met, that's how we went.
Somebody know. She know my high school lover. She my best friend. We met Nairobi, Java. It was a weekend. She came to me to say, Alexisha,
a big friend next to meet ya. Do you mind if we have a picture? Maybe I can be your friend in the future. Kipipi ni mkaze jicho kati mtoto kasimama. Kanipitisha boda Mombasa, Tanga to Dar es Salaam. Stories za kusema konde boy Muislamu. One so halam. Mona baby wangu anafahamu. Na anachotaka ni hakikishe tuna come down. Give me my first time, wait a fourth time. My baby she know I be loving all day. Bado inakosa nuru, yani najiona sipo huru. Napagawa, siku zinavyo zidi kwenda. Najiona kabisa takufuru, mana naishi kakunguru. Kuto kuzificha mbawa, riziki yangu papatu papatu. Mala nilipe vikoba upatu, vipi ukija kutamani vya watu. Mimi si utaniacha ukiachilia mbali mashindano. Wana unizidi pesa mwonekano. Sila zima nikutajie mifano. Nehini kama utaweza mapambano. Kichondo kina nipa mawazo. Nikikuposi biashara matangazo. Utaweza kukuchunga beleza wenye mipunga. Baby, what can I do?
Tabaki na nani, ukibaki tondoka
ukiongeza nitajinenepea. Unavunigombeza na kuona unakea. Iti ya tujapendeza, wanatufokea. Mia don't care, donisha kolea. Kipofu nishaona mwezi. Vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho kinyerezi. Baramezi ujana una mengi na mengi nena mini mefanya. Siwezi danganya nishamaliza. Kila lompaga moyo au tunze. Basa liugawanya. Ona nilihanya ikani umiza. We unanijali unanivumilia.
DJ Beast Boy 255 TZ.
Just to show them we can do both. Kinipa beat na chana utisema boss. Ricky, Missy Tabi Ricky. Fundi wa muziki, wanadita kisiki. Hey, demako kisema simpendi konde boy uyu. Ujue kanigiem na kaliwa buyu. Endele kungo ya mchicha ujekuwa mbuyu. Usijifanye huniski nigga I'm talking to you. Atuna TV na atuna radio. Yes of course we run the city yo. Heat after heat take a siki yo. Kijwani haziishi matiyo. I'm a genius musician. Leo nakarisha marapa. Wene chuki na mimi watasema na gitapa. So many sacrifices yo adi kufika hapa. Kifo mnizike kwe shima kama Benjamin Mkapa. Nyerere easy flow dadazawa na chuma tembele. Singeza liwa mtwara na isingeza liwa mbele. Kama ningecheza mpira ni level za kina pele. Kwenye mziki nimeletwa ni wazime makelele. Mi uwa nafanya visivyo fanyika. Uwa gana chana visivyo chanyika. Bora muombe kungana mucha nisulika. Ukifosi kushika.
Ina serikali kuya mizuka, kuya mizuka, kuya mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kuya mizuka, kuya mizuka, kuya mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Konde gang, serikali kuya mizuka. Ukitaka vimba nuna pasuka. Picha ndo linaanza kumepambazuka. Vipi mlosema eti nimekurupuka. Squeeze wanataka peace wapati. Kumbe ni nyoka wa kufugwa wangati. Mnyama mkubwa wezi mshiki ya manati. Mimi naitwa tembo yani
this boy.
Ana ana do splingi matumbo. Mjanja siku zote wagafuati mkumbo. Tena sina time ya kuandika mafumbo. Changu si chako wai tupigane vikumbo. Ebwana nipe nikupe. Ushike utupe. Nilipe nitope. Kitani unikute. Niko na wanangu tunakula ndumu. Leo ngombe wa maziwa amekufa kwa sumu. Serikali
kuya mizuka. Kuya mizuka. Kuya mizuka. Watasema tuko vindo.
Hata ukienda kwa muganga kutambika jina langu atakujibu nishazikwa. Weso mama tanga kisha nibuke na wanangu. Tunakula kitakachopikwa. Njia nilizopita zinaga mfano. Mweza kunimesha pita kitundu la sindano. Lengo kutimiza ndoto na soma shindano. No mana na washa moto na sina mfano. Sina tatizo na walopanga kunikomoa. Na wasalimu musema sitotoboa. Kani ngoma zina hii mpaka zinaboa. Tena simbi sana na smoke na kukohoa. Mini kio nitazame ujone. Ukiweza nachofanya hebu fanya tone. Aiza uve upone sina zihaka tatone. Na ukijifanya unanijua misitaki unyone. Sifaza tembo siku zote waga mpole. Ingawa na siri zito za Aristote lokole. Yani ukimuuzi sana takupa kidole. Ikichaka tuko kwa mzole.
Kwa mzole mtumbali.
Yani wauni nisha ola. Nisha changa nikiwa
na mbaya.
Ukijitu suku nitotoka. Kukachanga mkiwa
ola.
Mija
uwaga sipati ibu. Nawaza mpaka na data. Nikikuliza nini dunia, uwezi kunipa jibu. Hapo ndo napata utata. Muda mwingine unaweza zani ni utani. Ona vitu vizuri vyote viwe ni vya shetani. Eti muziki shetani. Pesa nazo shetani. Mpira na pombe shetani. Mademu na mihadarati shetani. Mimi ni Mungu yupo. Najua to wananifanya ninapumua. Kitaka tasasa kanichukua. Ila ni
to talk about the love. See, that's good. So see, I wanna talk about the love. Since I met you, I started to text you. Now I finally date you. I said nobody know we can go this far. We do what we want, yes, we shoot for the star. Ay, 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 ay.
This boy,
my sunshine, my moonlight. I'm your daddy in it that night. I don't wanna lose you, yeah. Nothing gonna lose you, yeah. Yeah, you do me juju, yeah. Know your body do that voodoo.
DJ Beast Boy 255 live in the mix.
The dope boy from Bamisa DJs. Too hot for TV.
You better than anybody, you don't need no drama. Please, can you be my baby mama? Your body looks so ready for the summer. Leave will be my joke in the summer. You look so fine when you wake up. Oh, oh, oh. You don't need filter, you don't need makeup. Oh, oh, oh. You look so fine when you wake up. Oh, 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 oh. You don't need filter, you don't need makeup. Oh, just like the way you are. Dunia ijue mune mependa. Kuna kiwari yuna sarenda. Acha dunia ijue. Acha dunia ijue. Acha dunia ijue yuna sarenda. Acha dunia ijue mune mependa. Wangapi wari kuja kaenda. Ona ni wewe. Kisa kura isabu karenda. Sikura masaya na kwenda. Ebu fanyo rudina kupenda. Basi mielewe. Tani umbo wa kifo, kifo. Nikiaficha maradhi. Sikujua before. Niko kupata urembendo na wakazi. Nimejaribu kaka wimbo kukukimia. Pengine labda kakasikia. Ishara tosha kwa najutia. Fanya unisameri mambo ya ujana. Moyo kufanya kini kipikiria. Mazito tunayopitia. Kelo kufanya utake hata nisikia. Bado nahisi ni kama jana. Hakuna aliyekamilika. Malaika, bado anaweza kwa shetani. Na ukasema bora mimi. Ndoto yangu bado inafutika. Na mimi siku itafika. Tumwete shehe na ubani. Au tufunge ndoa kanisani. Oh baby, I miss you. Kila kiwanja, kila nimenasa kwa mtoto wa masanja. Weni mtu wa Mungu, tena mlokole. Yani ni afu ya mange. Wapiga majungu, wakina lokole. Wanupakaza mina kula bange. Nanguka makosa, tena niporazi kutoa kosa. Asifanyo urudi malikia. Tuje kwanze tulipoishia. Wapie mashoga zako, sipa ubaya. Ila misipenda kikungea. Unamsema jemwe zako, angimbaya. Moja wahi hata mgongea. Hakuna liyekamilika. Hatuna mda ni malaika. Bado anaweza kwa shetani. Na ukasema bora mimi. Noto yangu bado inyofutika. Na mini siku itafika. Nuwete shehe na ubani. Au kufunge na wakani sani.
This boy,
yeah. I saw every day I never sleep, sleep. Cause I'm outside. When I fall in love, I go deep, deep. Cause I'm outside. Time for the money, 240 show. Ages of booze, imagine I want to go go. That was before, long time ago. I wish you know, I wish you know. Yeah, I can dig your bitch. Cause you got no money to pay the landlord. Yeah.
I'm a star and I'm rich. Do what I ask, ask, yes, nigga, we told ya. We are outside, 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 outside. Pajama outside, 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 outside. I'm a outside, outside, outside. Hey, con the gang, we outside, 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 yeah, yeah. See, I'm joking, my life, yo. I live like they're wishing. And I do what makes me happy, yo. As long as I'm breathing, I'm knocking on my door, 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 door. I keep the answer for the more, more, more. When you wanna talk shit about me, I never mind. Maybe you're looking for peace of mind. Outside, I'm a soldier. They call me Tanzania, one of my moja.
I swear, nobody can do better than I do. So many things I do, they wish to do.
Swing, nigga, I can take your bitch. Cause you got no money to pay the landlord, yeah. I'm a star and I'm rich. So I ask, ask, yes, nigga, we told ya. We are outside, 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 outside.
Sometimes I cry, my pain's your reason.
now I'm getting high, high for no reason. Look me now, I hate even my fault. Oh my baby, where you coming from? What I mean is love, what are you here for? Oh my baby, where you
now
been
hear
from?
This.
This boy,
you just pass my mind. When I'm, you just pass my mind. When you just pass my mind. When you just pass my mind. When I'm thinking, yeah. If no be you, tell me who make me singing.
This boy,
and I wish you to know we got the same feeling, feeling. Can I have your attention? I wanna say something, something. Baby, are we the same team? Do we share the same dream? I know that you are, but when you say, you make me feel alright. Do you miss my ice cream? Or when I make you scream? I know that you far, please can you tell me what do you mean? What do you miss? What do you miss? Kiduku ndo mara kipe na chobiti pauni tunanunua ili
take my love. Oh yes, it's true. A dream just came true. For so, so long I've been wishing to see myself in love. I can't live without you. Now I can't live without you. Oh, baby, oh. And now you change my life. Now you change my life. Now I know what it's like.
I used to be a player. Fuck around, bitches don't care. Four girls, me alone out there. That was so bad, so bad, so, so bad.
Now I'm thanking Lord for the blessing.
The woman I have missed everything. Always that show me love, I give her nothing. Oh, influencer. Yeah, she's my good influencer.
You're in the mix with DJ This Boy.
Sometimes what you dream can be receiving. Now where's it kuvu now sit your keep and thanks God forgiven. Get us a no meme wala kepo. Get us a meme wala kepo. Get us a no meme wala kepo. Inzi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo. Lebo kunege lepo. Siku zote kisicho kuwa kitakufanya uwe ngangari. Atamwanga uwezi kumjua. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua. We pambana upate salari. Kila usisahau pesa maua. So ukikosa hata usijali. Walofa wanangu wakita nye ndo mnanunua sigi. Tulofa wanakiwa insta unafanya niongeze bidi. We love kwa master na lita mlinifanya asira zizidi. Oh, jina ngumu nilizopita mkanipa na jina mkasema niitwe
Jeshi. Kule boy Jeshi.
Na siku hizi wananiita tembo
Jeshi. Hata wengi Jeshi.
Yani
kula pigo za kirembo ni jeshi.
Kundi boy jeshi.
Yani wanangu wana nita tembo.
Jeshi.
No.
Ni jeshi.
Kama una pigo za kirembo ni jeshi. Kwa wanangu wa nita mkieno mnanunu wa siki. Kulo kwa wanangu wa insta. Nafanya niongeze
niki. Na mini Mungu yupo tena. Naongea naye japo sisi sauti yake kianguka nitainuka tena so usishangae waitembo anaso peke yake kuja inuo unapokiokota ndo kati kutunza ili kesho kisije potea na unaposota ndo kati kujifunza ni wapi ulipokosea so, kama siwezi kujibizana ila mwenzenu nimeungwa na subra cheki madiri yanavyobongana kosi nota yangu ni ribla una siwaona walotumwa kunitukana bicho vyao viko kibla tena squeezy hata simbi sana acha washindane na ibra ase walo kwa wanangu wakita nye no mnanunua CD tulo kwa wanaki wa insta unafanya niongeze BD we love kwa master na lita mlini fanya sirazi
CD DJ Guess Boy 255
Unapopendo kwa honi usishangae mtu kuacha minofuna akalaga vichochoroni alima kwa ajili yako ninajinyima mwezi nishakatia na bima moyo wangu kata wendo kisima baby baby nakuitaga mtaka chovungu kwa mana uoni atatabu kuinama na unapolishika lorungu mwezako vinywele vina hisima tututu Nyoe ni kusuke mabutu Mkuna jikapewa ukurutu Yani kama chuma kinaliwa na kutu Tututu Usizi nyoe ni kusuke mabutu Mkuna jikapewa ukurutu Yani kama chuma kinaliwa na kutu Mkuna
jikapewa ukurutu Mkuna jikapewa ukurutu
The way you move to this sound that you touch me bound eh I say unanifanya nikupende yeah sometimes I feel like I'm dreaming that shit now
yes baby
baby girl you're the best you make Batman confess no doubt you're my destiny she said Konde boy make a slide on me slowly slowly better don't leave me lonely yeah hey, 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 closer so gay Baby closer, so gay We get to where we need come up there
Baby closer, so gay We get to where we need come up there
Kitovu bana Ngozi nyororo na sura Na watoka mapovu sana Watasema mchana na usiku watalala Manino yange kuwa moto Yesha nyunguza Rudini muka jipange Anatoa bongo la mboto Anaweka buza Yani kwa muparange Yuno diju ya nali mtoto fundo kulamba Kandi chanua chari chari Kaishika na ilamba Ona Akina lokole Wakisema tu wape madole Roxana ina watu chole Risasi tupu bila gobole Yani akina lokole Wakisema tu wape madole Roxana ina watu chole Risasi tupu yani bila
Sasa kumi ya tetisa baby Kuna ni mimi na la sifa lady Yeah
Wekweli konkuri Nanya miche kusuri, yeah Na unanukia gero, yeah Icheke, icheke,
My baby, you there on my mind Just leave on my mind, oh All was on my mind, oh Just leave on my mind, oh I can't believe you mine Every day on my shoulder I can't believe you mine Now we getting older
can't believe you mind. Why me say that louder, louder? Cause me and you, the love is true. Like another man,
DJ Dash 4255 G said.
You think that me honest? I give you everything when you honest. See me, don't see anybody. The sweet that I feel, don't give anybody. See my baby, oh, they like come shit for your daddy. Increase the sound louder than before. I'm to bother me, baby, why not? Why is slow? Just you and I wish you understand what I'm feeling. I go take you Dubai,
the next
you
wanna level. Fly.
Free your mind, put some shopping. Oh, baby, you ain't on my mind. Just leave on my mind.
Yeah, shit.
All of on my mind.
I know you sound crazy.
Just leave on my mind.
Dubai.
Oh, baby, you ain't on my mind.
I wanna sing for my lady.
Just leave on my mind. Don't say it's late. All of on my mind. Shani bati nasibu, basi sito choka kujalipu. Nipatie amani haribu, inachojari watu wangu wakaribu. Ata uyo ndugu yenu nisi kuvita kavita. Mbona siku gomana na madamu Rita. Nipresha kufia na mpita. Akisikia karoka na mpita. Wasiishi kwa matakwa ya mtu. Siwezi mbidhisha kila mtu. Eti nisifanye kitu kumogopa mtu. Kumuziki ni kipaji sishi nani na mtu. Don't teach me how to live. Don't tell me how to live my life. Kama nikila michi we kula mbizi. Kusi kwa hila.
Bye.
noma, yani mpaka naunguza.
DJ Bizboy 255 TV. Ayana
sihaki, mweza konsha wazadi faraki. Ama nyende koti nikashitaki. Kumba unadhurumu furangu. Mdomoni unabaji we samaki. Sambo nata kusema utaki. Ama ndo nataka sitaki. Inamana uzio ni jitihada zangu. Mengine donda lokupa limefuta upendo. Umejalibu kujilazimisha. Mengine unafanya kuniridhisha. Mwili umekonda umebaki mifupa. Kulilia upendo basi moyo rudisha. Kama umenisame na yameisha. Kinyonge najuliza bila majibu.
DJ Guestboy 255 TZ.
Nachojaribu akikupendezi. Kwa nini nijitutumue na dunia sio makazi? Vijineno neno vinisumbue adini shindwe kufanya kazi. Mama lisema mkuki kwa nguruwe kuishi na watu kazi. Achambia tukane atani uwesha same mzazi ni mzazi. Mweze nunaficha na ficha mengi ni nayo yaona. Ifupi nafunika kombe nikamini kesho nayo siku. Mapicha picha mapicha sidhani kama ntapona. Wanangu wa mtani mniombe. Hivi tani mchana na usiku. Oh, kuna watu na viatu wanatamani milele wawe wao. Ukijituma watasema unashindana nao. Oh, ni kama watu kumbe ndani wana rodha chatu. Hawatosheki na vikubwa vyao. Wanatamani hata kidogo cha kukiwe chao.
Wananipe ujasiri
kwenye kufanya maamuzi. Zidi niko maza akiri, isi nipoteze miruzi. Uniamsha alfajiri, kama jana na juzi. Kupata kukosa ni siri na wendo. Mungu baba muamuzi dialo. Yeah, yeah, yeah. Yapo ni ngumu kuona.
Wapo wasotaka ufanikiwe.
On YouTube and Audio Max. DJ Bizboy 255 TZ.
Watakuita mwanga kibonge. Tena kwa dharau wakucheke. Wanachotaka wewonge. Waseme shukrani ya punda mateke. Kama vipi demu wake tumgonge. Ndo anayempiga chura teke. Usipone wadonge. Basi ndo ujue hauna makeke. Sikia konde kwepa bana mjini shule. Ukipata kidogo leta na nao tule. Chana nao anasemaga umezoea gabule. Mana siku zote nyani alioni kundule. Kama baba na mama donguzo ya dunia. Wapende ote. Sio wakike anacheka. Wakiume analia lia ila msipu. Oh, kuna watu na viatu. Natamani milele wawe.
Mungu inatosha, no, no, no.
kote mi siku follow. Shobo za kozi na kukosi winani follow. Usi nilete mikosi akini penda Mungu inatosha. Ukiniona kutwa nipo ndani, sina tatizo na majirani. Ila sitaki wanijue kiundani, akini penda Mungu inatosha. Yeah, swear to my dead body. Simwamini rafiki ananilipia kodi. Pengine na furahi ni kumpigia hodi, akini penda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki wale wanaokwepo wakati wa dhiki, sio wanaokuja sikitiki. Sipendi unafiki, akini penda Mungu inatosha. She say she don't wanna leave me lonely. She left the way I know how to control it. When I'm wrong, I know how to say sorry. I tell her, baby, you know me better, so please don't worry. Hey, she like my swag, I'm cold, I'm young. Yeah. And I know how to play with my guns. Oh yeah, my baby, she don't need it, my paper. She got the all, she got the all. For my baby, I go be an attacker. She's not alone, she's not alone, nah. She do. She do. She don't want nobody. My baby,
she do.
For your body, wanna spend my million. I see you the one in a million. I swear I will never ever live alone. Oh, I go die for your matter. I wanna fly away, we go chill Gabon. Na kama da, if you take it a mon. I'm a mpara for baby, ma hutashimon. If you wanna party, I go take you to London. Hi, my baby. Everything I go by, my baby. I know you're feeling me shy, my baby. Kiss me, I go kiss you, my baby. I say, you day. You day. You make me feel so good. I swear I feel so good. My baby, today. I wanna make you feel good. I swear you gon' feel so good.
DJ Boy,
you make me go polo na your waist. Biggie boom boom on your chest. She says she only wanna give me sex. She better than my ex. Everything she give me just nice. Chop money, I go pay that price. Hot girl, you can be my spice. Tonight, let me give you twice. Baby, I go find for your love, I be a jungle.
Now, hear this.
Me, I got a big money like a shot of man. Like shot of man, nobody left. Kama kachora, kino kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori. Anavyo virembua. Abadishe plaka kola, go spend all my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo pusi za keka mudori. Anavyo jishawa. Nisha jaribu kupapasa. Dar es Salaam, Nairobi, hadi Mombasa. Sige mure mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manumuno na chuki. Eti mara kiuno mechongesha uturuki. Uwajibu kurupuki. Benzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura. Hazini nyimi tembo kumwa madi. Wakisema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura. Mwenye shindano la wana.
DJ Disboy 255DZ.
You such a beautiful woman. Would you be my one and only woman. When I go to Aisha.
Are we okay? See, my baby told me where I did you wrong. What I know we are very strong. Are we okay? Yeah, I never heard you lie, tell you lie. Together we go die, we go die. You make me feel alright, alright. Are we okay? My baby, see, what I remember you used to say. Always together we find a way. We have to pay, so why today? Why you wanna leave me? Why you wanna leave me?
This boy
ningalikuwa na uwezo ningekujengea
bomiza
kukununulia gari gari la upendo ama nipulize kitezo nikurogeze nduma wanga wakupitie mbali unizidishie pendo maana mapenzi kidona hata kipona litabaki kovu sitaki mawazo kukonda kesho kikona nazetoa povu maana moyo unaona jamani ambaga kama macho yawezi kutazama hivi ni kweli utakuwa nami leo na kesho mtondoko kiama ushudima wa dunia angu ni nyako na kupenda sana.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255TZ. Baba Diana. Yes, baby.
Unasema gasara ho. Pesa makaratasi. Majumba na magari ya ho. Mingine hata ni ya miraki. Baby, wasi wasi kwa akiri. Sio kama natabiri. Mio somoja sio awambiri. Hivi ni kweli utasubiri. Mana mapenzi. Zama, hivi ni kweli utakuwa na mileo na kesho mtondoko kiyama ujubima wa dunia angu ni nyako na kupena saa.
Nitafanya chochote nitakachoweza ili nikutunze nisije kukupoteza. Oh yeah, sometimes I try to spend some time alone. I end up crying when I don't see your phone. Baby, miss you, say no more. So who gonna kiss you when I'm no more?
Now hear this.
We started from the ghetto, now we're here. We go there tomorrow. Sweetie, my baby, I make that clear. Never leave you solo. You've been teach me how to love. Deep down, baby, me, I feel your love. You get me feeling deep in love. I think it's my time to show you love. When I was there by the street, I be bad man. You were by my side.
DJ, now them say you know 50, they don't know
what I'm feeling inside. Oh, I love this life that I'm living. Oh, thanks Papa God for the giving. Oh, I love this life now we live it. Oh, thanks Papa God for the giving. I can't stop to love you. I don't stop. I can't stop to love you. I don't stop. Before
I can't stop to love you. Me, I don't stop. I can't stop to love you. Me, I don't stop. I can't stop to love you. I don't stop. I can't stop to love you. I don't stop. I can't stop to love you. Me, I don't stop. I can't stop to love you. Me, I don't stop.
Kanenda rudi ya zeheki. Tena ni mtu wa jimjim. Shepu ndoli na nipa wa zimzim. Na tatu ni mchore. Ila no ilo tena pendeki. Ama kweli mapenzi haya na mwalimu. Wengine hata kuniona ni atimu. Hivi tuseme arangekewa. Ama nyota yake kali ananizidi. Ama mgini nimechelewa. Kuna wengine wana mponda na mwita bibi. Ilianza kumuona mapema. Mabanda ya cinema. Alikuwa gani rafiki na wema. She's so cute. Acha wanione mshamba tu. Tutawezi kulipigia honi. Umli na honi namba tu. Kinacho nyuma najifanya aoni. Kama unamjua
Tage.
Nani animjua
Tage.
Kama unamjua
Tage. Alibeki jua jisifie.
Masi kama unamjua
Tage.
Kama unamjua
Tage.
Kama unamjua.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255TZ.
Oh yeah, Mr. Bamisa himself.
DJ Disboy 255 live in the mix.
Anaelenga kwa rula siku zote kwa patae. Mwambieni mwanangu pula mina mpenda mamae. Tena nifuni wa kuchanua, ah. Utasema sama kingona. Apo ndo nikagundua, ah. Kini kiliwaliza makonda. Wadala, dala, dala. Mina shiba kula, la, 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 la. Anamba, dala, dala, dala. Anaitwa ka, ka, eh. Akika yendo kiboko yangu. Jua ikiwaka, ikinyesha. Utembo na ujeshi wangu. Getini kwake nirikesha. Tiani wa mapenze kunali. Fuzu sawa na unipome na usano na uu. Na mtu kisha penda unakuwa zuzu. Eti na wazaje kuwa mama zuzu. Kama unamjua
Tage.
Kama unamjua
Tage.
Kama unamjua
Big boy
Tage.
Amime kitwa
Tage. Oa, 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 oa. Alisema mapenzi vita. Mina
hii DJ Disboy.
Mina yeye tungane kuwateketeza madui. Madui badala ya miezi kupita, ah. Vikombe lazima vigongane na sio kwamba hayajui. Hayajui ikoza kusema vyenda nini sinaga hizo. Ama kumtafuta mchawi ni na nini kuongeza tatizo. Turi hapa tutakuwa wandani ya diparadiso. Na tukatangaza weupe mambo andarani na tatu no hizo. Oh, 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 oh. Sitaki kuamini kwamba ile kapula mabaya yangu alina kama chache mema. Oh, mema. Nitakuwa
DJ Disboy 255 TZ.
Ili nionekane mwema. Yapo mapenzi anaumiza. I wish it was the same. Tunze zako za miaka rudi nenda. Kuna leo na kesho. Hata madui zangu walikuaga madui zako.
Wawezi kukutenda. Wana
kukuta uwekize kesho. Mana hata ukisambaza ita zangu zaibu ni sawa. Hata uniko mauni. Na hata utupu wako ukiutandaza. Kwa watu wangu wakaribu sio dawa. Mama, una kamchezo,
yako nikachana na mzungu. Mzungu maneno yao tazani wanakutetea, kumbe tuzadilishani wanatongojea. Usiwape faida wambea, nami kama kawaida na kumbea. Taki kwa mimi kwamba ile kapula mabaya ya kualina kama chache mema. Baya mwezangu, ili nionekane mwema. Yapo mapenzi yanaumiza, I wish it was the other. Ili kesho tusizikane.
DJ Disboy 255.
Baby, I go take you to Zanzibar, Ukopemba. Spend time from January to December. Baby, I go take you to Zanzibar, Ukopemba. Spend time from January. Kwa vimilala
Kunyuma yari yomo yamo Binti wa magamo Come closer na give me some more Kama tunda lili mshinda Adamu akashindwa kuvumilia Kwa nini tuitane binamu nina nyongwe itatumbukia
Ulimi ukipitiliza, unanimaliza Mwenzako bado najuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza
Moyo mezama kwake bila yeye sezi togoa Mino fundi waraha zake na tuangana kukogoa
Alinikumbatia, mkono wakushoto kunyigia Zika nipanda hisia Na nilipo chuchumia maji akatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua
You're killing them smalls Our house to your house You're listening to DJ Disboy 255 GZ
Ameni waka kwenye chupa ndo mana natamba Wenye paparapu bana wona wa shamba
Kwa mwana uwenye kuileja kuno wajaji kutila mwana Uliduvali pamba ukakulyamba Uliduvali pamba ukakulyamba
Moyo mezama kwake bila yeye sezi toboa Mindo fundi waraha zake na tuangana kukoboa
Alinikumbatia, mkono wakushoto kunyigia Zika nipanda hisia, na nilipo chuchumia Majia katoka ameloa, ameloa, ameloa na mbua Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mbua Mtoto ameloa, ameloa
My mama the other day I found my lover Oh yes of course it's you
Yeah,
So you better tell me if you wanna play Are you undercover I wanna hear from you Yeah Cause I'm a bad boy get your life in my head No doubt I'm a freak in the bed And I know to you
this boy
On your mark baby are you ready In my hood they call me Palesa Where we go, I'm a blesser. Ngatinda la maza sila. Would you be my baby?
Would you be my baby? Would you be my baby? Would you be my baby? Would you be my baby? Would you be my baby?
Let me know. Let me know.
Would you be my baby? Would you be my baby?
Would you be my baby? Okay, what are you want? You come on and defend her. Siponi fata kila na mukwenda. Kila macho kuona ninge kupiga tenda. Follow me. Oh, siku tukia chana ni mungu amependa. Ila sikuwa maneno ya wanda kwenda. Watatuona mbele tunakwenda. Follow me. Sa baby tazaje kukwacha. Wakati mina we mapacha. Wanakuja wanatuacha. Follow me.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255 TZ.
Kifunga macho we fumba. Follow me. Mweza kona mtu na ziubani. Ninachotaka we na mi. Please follow me. Ukweli wangu wa moyo.
Money in the bank, man. All them girls, they
Marekani. Only your love can turn me to a madman.
Leo na kuto,
mara kumoja.
Na kutoa kwenu je kwangu.
Mara nyingi bila siwezi kuisimulia.
Nina hamu ya kuto, kutoa mahari uwe wangu. Sema unakuja sangapi ama kwenu mesha katazwa. Saidi kichwa nitamweka wapi na mkongo nisha mpakaza. Iyo mitungi na usiseme utakuna utasasa. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uni sadaka lawi,
amina.
Amunye kupata,
apate.
Ye mwenye kukosa,
akose.
E kukugani,
weupe.
Asadaka lawi,
amina.
Na mwenye kupata,
apate.
Oh,
Na yona gama dumu Nigizima na jene humu humu Na usishangai nikila muhu dumu Sibenda ngiko wa soba Miksa na madenge ya vikoba Bora ninyo ata viroba Uzeye nini tatubu toba
DJ Kulewa ni kule kule Nema
chupa na randa na pombe Tova uti
Tova
Namunao kunwa yene sisi swa savana msitupa nishie sauti
Saofa
Jaba Minapende na kulewa lewa Bebe ni kuwe na mtoto toto Mana nikisha lewa lewa Kina kufuata peleka moto Miejicho lipo nyanya nishakula kijiti Na magoma kipigo kwa klabu
DJ Disboy
Ninachojua masela Huko mtani kuna dhiki ndoma na singishi hela Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera Watu wanataka muziki Mara kumi mwanangu wa Cinderella Ea pendagi makiki Ona nana umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Ni majirani wameanza kunigeza Umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Ni majirani wameanza kunigeza I'm ya teacher Teacher,
this boy 255.
Teacher, teacher Konde, I'm your teacher. Teacher Konde, teacher, a teacher Konde. Hey, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndoma na singishi hela Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella Ea pendagi makiki, ona nana Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza I'm ya teacher, a teacher konde Teacher, teacher konde
swali ndo upige hodi umundani. Na ukitaka ushauri, bora uende angaza. Hapa ni kula vizuri, kuna kujigaragaza. Ito kiuno kakupa mamama, waonyesho na mutingisha nyamama. Na mabisho ajo ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka.
Wee inama, inama, inuka, inama, inama, inuka.
Yanafurahisha ufanyayo.
Inapoa kudada deki, dereva
wa upataki overtake. Ekingiza pesa iongezeki. Kwenye shamba
yupo kitandani kajilegeza. Minisha jipaka vya kuteleza.
Eki bebe leo simba wanacheza.
Kwenye shamba hazibandi materio. Kuto na like picha za makalio. Vya wenzango sijipe matamanio. Kwenye shamba
Ashura ambagala. Una pakula pakula la. Kome tindefu picha za kajala. Huo tunaita
Kwenye shamba.
Kwenye shamba. Kwenye
DJ Jasper 255 DJ.
My legend is you amerudisha vita. Wana ovia eti jisha na wapita. Bila sababu wana nikunjia ndita.
Kata hili galagaze. Alina mehelo simbaze. Dikila demu lazima litangaze. Huo tunahita
Kwenye shamba.
Hivi dunia ndo ipo kikomo Manaji wakanga wanapige flow. Hadi inja wanapejiza kujipigia domo.
Kwenye shamba.
Amepanga chumba kwa vingunguti. Yupo mbezi kwa demu pesa tafuti. Hipe kikupiga kibuti.
Kwenye shamba.
Konda wa dala dala.
Menipitisha bati mbaya nililala.
Unakanga limete na nibuzara.
Kwenye shamba.
Kwenye shamba. Kwenye
shamba. Kwenye shamba. Kwenye shamba. Kwenye
Kaja na vumbi uso umefuba. Anadai kapaka poda. Kanio mana uri ya uba. Yule na muna na panda poda. Vitu zingine haviji kwa ubongo. Funguze ni sifa wana so mchongo. Juu na mpaki ya mkongo.
Kwenye shamba.
Yendo kalewa kuliko wote. Anaima na kucheza ngoma. Wakati wa kulipa diri sina chochote.
Kwenye shamba.
Mwote nje na chekelea. Kwenye baby nilipoke. Asa mwono natuma na kutolea. Zichoka vurugu. Eti kwani wao waweze wana nini? Na mimi nishinde na nini? Nishachoka siku zote kuwa wachini. Wengine wanakula kipukwe maofisini. Mulo sema olewi, olewi, mbona kaolewa. Mulo sema abewi, abewi, mbona amepewa. Kahuni wangu kutimiza noto zangu. Nasema mwaka huu ni wangu. Kwa baraka za Mungu wangu. Hello.
Hakuna Mungu kama wewe baba.
YouTube and Audio Max DJ Disboy 255TZ.
Mwaka na kusanya mavumba ninunue gari yangu. Na wale walosema mimgumba waje kumona mwanangu. Mwaka marafiki waso na faida na waweka pembeni. Wanukufata wakati wa shida ni wapate afueni. Ni waonyesho loni dharau kwa mamu wanaweza. Na mini pande dau ni wasalimu kingereza.
Daddy say yes, nobody can say no.
Daddy say yes, nobody can say no.
When Daddy say yes, nobody can say no.
Daddy say yes, nobody can say no.
Mulo sema olewi, olewi, mbona kaolewa. Mulo sema abewi, abewi, mbona amepewa. Kahuni wangu.
Thank you, Lord, for the best. I wanna live life, no stress. I wanna have no time to waste. I wanna flex, I wanna have sex. I wanna tell you my life is like a movie. I
for dancing to my music. I wanna tell my baby I never ever cheat on you. I wanna say it loud and no one like you. I wanna make my mama smile. I wanna live my lifestyle, yeah. I wanna party, I wanna be a happy every day. I wanna buy Bugatti, Maserati, and a Ferrari. I wanna be forever boss. I wanna pray for seasonal loss. I wanna pray for friend I lost. I lost. Whoa. I wanna be forever boss. I wanna pray for seasonal loss. I wanna pray for friends I lost. I wanna. My kush, I wanna get high. I wanna feel it in myself, I'm a butterfly. I wanna pay my bills, I wanna pay my fees.
DJ Dashboard 255
G7. I wanna be giga, nam giga, giga, Beyonce. I wanna ask you, Nikki, can I be your fiance? I wanna take him, what the Kanye gonna say? I wanna ask, of say, are you ready to share? I wanna forgive you if you did me wrong. I want you to forgive me if I did you wrong. I wanna see Billboard reposting my song. My song. Oh oh. I wanna be forever boss. I wanna pray for sin or loss. I wanna pray for friend I lost. I lost. Whoa. I wanna be forever boss. I wanna pray for seeing your love.
DJ Discord 255
DJ. Yeah. Kifanyo nenda mwenyewe wauni wakutie roba. Nasikia kwenye mashine ni seveni wa bukoba. Nademu akitaka bia we changanya na kiroba. Akitoka bila kuni wakesha takuwa na zomba. Hoya tuende hote, kido mwenye kibunda. Kuku na chupi zote, na ihuda kitunda. Tuende wo 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 wo.
255.
We my baby.
Yeah.